One incredible. Mo City. Wah wah wah. Wah wah wah. Wah wah wah. Kill the dawn.
Yeah, yeah.
Such a remarkable sound.
So wakati niko pande na fanya yangu na wana Equatorio Kapi kabana kapita msichana anaivutia kiyate. Na waza vile ntakiki kama Mr. Miyaki Karata kid warapi kipi kwa wapi na sitaji namba ya sim baby nipe na fasi lady. Anatikisa kama new school vile amejaza anatikisa kama tupu. Sambaza habari toa visa kwa mashushu wambie uno hangover amekwisha kwa kasupu. Yeah. Na nimekwisha kwa kasupu kiongea huwa nafata unaweza nita kasuku. Yeah. So baby ni vipi mini kipele chango na mikuno wengi haidipi. Tanzania Dar es Salaam bila kiki wambie wakwache kwa kuwa umetaka hiki.
Johnny wewe tu minataka unielewe du.
Baby say that.
Johnny wewe tu minataka unielewe du.
Baby.
Yeah. Watoto wajuzi wamekua, watoto wakuzi wamejua hundo mtokwa kutusua ila hali ikawe, habari igawe kwa wenzio waelewe ya kwamba nabari nawe. You the only one in here looking right. You the only one in here looking like. Uko poa, uko sexy, uko fresh, ukili cheki. You the only one in here looking fine. Hey, na hii ni wewe tu, ninahitaji unielewe tu. Hebu nielewe du. Bad boy kama Didi, na bidi niwe speedy ili wezelewa news. Yeah. Ha. So baby ni vipi. Mini kipele chako mikuno wengi halipi. Tanzania Dar es Salaam bila kiki. Wambie wakwache kwa kuwa nataka hiki.
Johnny wewe tu minataka unielewe du.
Baby say that.
Johnny wewe tu minataka unielewe du.
Baby.
Yeah. So ni vipi bibie? Unaonekana uko vyema na mie. Haya ni yale nilitaka nikwambie. Yeah. So do I gotta say it twice? Or do I gotta say it nice? Sing it for me.
Johnny wewe tu minataka unielewe du.
Baby that. Yeah.
Johnny wewe tu minataka unielewe du.
Baby.